must be
Zwap.com.
Yeah, man. Oh, na 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 na.
Lick touches on this band.
Sipigi tizi twaga zinatosha kuku drop line. Ziko heavy unajichagulia shop shop.
Mkalo mbizi bando la ku hotspot. Tuko fine, tuko kwa kipaza ni show show.
Ukinipa puff like G, puff like E, puff like B, puff like GB, puff like V.
Mina kupa puff zaidi, puff la weedy, puff la ku trend. Ilo lite puff la gigi.
Mitikasi po kasi kuzi mchongo ni nida. Sometime kichwa kina bass nyungane na bibitida.
Tuto pass to pass tumalize kinige. Wanaponanga kuna na fuzz tuwe kuziba.
Yeah, wanna call me? Na Queen's Beast tukichimba wote down. Unataka tushindane, jifunze kupronoun. Huni mkono lick touch, take kupeleke town.
Wanatutaka kutukamata baka wombe po. Atupa basata tujijibata na anatupa show. Watulize tuwape sir kwa nini wakali wa flow. Wametupa crown ya queen.
Unoko noko sio mtoko fioko fioko vunga bro. Huni moto na ukitesti tumekutoa ro safishe kalu. Simnisema uzuro nyumba chokitaka kutujua vizuri. Sukangaliki yo.
Mwambie mapapa razi, atuzi mwili. Vibe la kazi la kuja kwa puff mili. Juu tunapendanga kazi, tushema deal. Mstupo star wa kwa pianga joint billi.
Fast, 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 paka pande zao.
Wakecho upenyo tu imekula kwao.
Nini pambe, tali simshakaki mkao.
Haha, tutuwe mavitu ama zetu ama zao.
Imeenda, yaenda, inaga comeback. Hini jiwe makoswe, tusubiri, tusifiwe. Bado kuna rapa na subiri, yandikiwe. Lick touch pause, tumesha malize, siludiwe.
Wait, wait, misari inafanya na sweat, sweat. Wete okali wao na sisi watu check, check. Give us break, hikitu imepigwaga one tech. Tuone comments za haters, venue na fake, fake.
Zwap.com.